la fika kwa khona bomuntuza lo thuba lokuba siphinde kaloko sizophula-phula nale ibali. Dincedeni nindiboleke ezondlebe zenu. Ibali lethu lanamhlanje lithi masibhabhe sonke, masibhabhe. Libhalwe nguSihle noNtshokweni. Masisondeleni siphula-phule nale ibali. UAfrika udintle nomama kaAfrika babekhwele ibhasi besiya kundwendwela umakhulu.
Yeyi, lade lafika eli xesha leholide.
Wakhwaza isitsho uAfrika ixhumaxhuma esitulweni sakhe.
Shh, hayi kaloku Afrika uzawuvusa udade wenu mani.
Wasebeza watsho umama kaAfrika.
Yho, uxolo mama.
Watsho uAfrika bantwana bam, wazama ukuhlala azinze kodwa kazange awukwazi to.
Yho, akwaba le bhasi ibiyinqwelontaka. Ukuba besihamba isibhakabhakeni ngekukudala safika kamakhulu.
Nanko uAfrika esaneka izandla zakhe ngathi namaphiko uyabhabha.
Ndiyayazi mntanam, kodwa ndiyakucela mani khawehlise ezo zandla phambi koba uxhole umntu elisweni.
Watsho umama kaAfrika bantwana bam. Yahamba iiyure kodwa ke lingeni yamisa ibhasi ehla. Babesele bembona umakhulu ebapulisa ngesandla.
Yu, 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 kangangendlela ebendinemincili ngayo kudala ndilinde apha bethuna.
Watsho umakhulu bantwana bam ebanga.
Kaloku umakhulu besihamba ngesikorokoro sebhasi endala. Yu, engxolayo iyakucotha nokucotha makhulu.
Watsho uAfrika, ayi bantwana bam yayisi sikorokoro lebhasi.
Oh, mzukulwana wam ndiyayazi, masihambeni ke siyeni ekhaya. Yabona pha sivireyiti eshushu nekeyiki pha endlini uyeva. Futhi ke uLeo noMbali nabo bazawufika kungekudala.
Ezo ndaba ke zamvuyisa uAfrika, wayencume oko bade bayakufika kwamakhulu. Wathi ke umakhulu esika ikeyiki bantwana bam.
Ukukhula kwam ke bantwana bam zazingekho tu ibhasi ezinizikhwelayo nina. Ngoku sekukho neemoto, iiteksi, nditsho noololiwe aba.
Nenqwelo ntaka.
Yeke mntanam.
Watsho uNeo elandela uMbali bengena egumbini. Waxhuma uAfrika ebulisa abahlobo bakhe. Wayivuye kakhulu kubabona kwakhona.
Nyam nyam.
Watsho uMbali ekhomba ikeyiki leyo caba uyabawa bantwana bam. Wahleka ke umakhulu wabapha bonke amaqhekeza ikeyiki.
Oh. Oh nina, yabona ke uJosh, uHome noBella ayeza nabongomso.
Yho, banisa abantu umakhulu ababizayo. Watsho xa ebabiza bonke ngamagama.
Nonudo.
Watsho uMbali.
Wemzukulwana noNoodle.
Yho, ngosuku olulandelayo wonke umntu wayivukile kwangentseni.
Oh, ndiyibazi ke abahlobo bakho bangangena ngoku kulaa mnyango ungekagqibi nokutya isidlo esi sakho sakusasa.
Watsho umama kaAfrika bantwana bam.
Noodle, soxabana, sunxama.
Wakhwaza ke uBella belandelana noNoodle. Oh, akeva uNoodle balandela lungena endlwini ke. UNoodle wayevuya ukubona wonke umntu elapha. Kodwa kusenjalo bagaleleka uJosh noHope. Hayi ke yabaseso sanqwe bonke bethetha ngaxeshanye. Wavala iindlebe zakhe umakhulu. Abantwana bam.
Hayi 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 yo 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 kani kubukutya nizohamba apha yu ungcole ngaka.
Watsho umakhulu ebagxotha. Abagxotha bonke uba bayokudlala phandle noNoodle kuba babengxola.
Masenzeni ukhuphiswano lwenqwelontaka zamaphepha.
Watsho uAfrika ekhupha umzobo wenqwelontaka.
Wow wow, ayisentle.
Khambone
kanti mdala ndifuna uba ngumqhubi wenqwelontaka. Mani. Ndiza kunibonisa uba kubhajwa njani. Linganisani ke le nto ndiyenzayo.
Okay. Watsho uJosh bantwana bam waphakamisa iingalo zakhe wacula.
Kekelele ngasekhohlo, kekelele ngasekunene. Kekelele kunene, kekelele ekhohlo. Phakamisa iingalo zakho ucimele. Ekhohlo ekunene phezulu phantsi siza kubhabha kuyo yonke indawo.
Wow, bantwana bam wacula kamnandi uJosh. UAfrika, uNewo, uBella noHope nabo ke bangenelela benza njengokuba uJosh ejikeleza ehlela esitulweni sakhe. Abanye babejikeleza bexhome izandla phezulu becula behleka. Baphumla bakuziva ukuba badiniwe nyani sele bekhefuzela ngoku.
Masenzeni ingxolo ntaka zamaphepha, ndiza kunibonisa ukuba yenziwa njani.
Watsho uAfrika bantwana bam wavula ubhaka wakhe wakhupha amaphepha.
Akwabe bebesifundisa ukwenza ezi zinto esikolweni.
Eyasithanda izinto iHope watsho elandela imiqathango kaAfrika.
Phambi kokuba ubhabhise inqwelontaka yakho kufuneka ugqibe ukuba ufuna ukuyaphi.
Okay.
Xa uyikhulula uyigibisele emoyeni, khwaza igama lelizwe oyithumela kuyo inqwelontaka yakho. Inye, zimbini, zintathu, papa.
Yho! Watsho uAfrika abantwana bam bonke ke bazijula inqwelontaka zabo emoyeni.
Eyam iya eZimbabwe.
Sabawil watsho uNewo.
Eyam iya eNgilane.
Watsho ngaxeshanye uBella noHope.
Eyam iya eBrazil.
Watsho uAfrika.
Eyam iya eJapan.
Watsho uJosh. Abantwana babehleka bebukele inqwelontaka zabo zibhabha emoyeni.
Niyabona ke ukuba kunyanzelekanga ukuba ukhwele inqwelontaka yokwenyani ukuze ubhabhe.
Watsho uJosh bantwana bam. Waguquka uNewo wabaleka wemka.
Newo, Newo, yima uyaphi?
Watsho uAfrika embiza.
Aya, ndilambile.
Yho, hayi nam.
Oh, abantwana babelambile. Watsho noBella. UHope ke bantwana bam wajonga iwatshi yakhe esihlahla.
Yho, selifikile ixesha lesidlo sasemini. Masibalekeni sigoduke.
Watsho uHope bantwana bam.
Hayi, masibhabhe.
Asibhabhe.
Watsho uJosh. Bahleka bonke bexhome iingalo zabo phezulu babhabha ke ukuya ekhaya. Hayi ke bomunduza bam, liphela njalo ibali lethu lanamhlanje kunalibali. Ibali lethu lanamhlanje belisithi masibhabhe sonke, masibhabhe. Nesilibhalelwe nguSihle noNtshokweni. Libali beniphathelwe liphulo likanalibali lokufundela kuzonwabisa bebambisene neStandard Bank kwakunye neSABC Education. Khawundincede mani, sixakeke kakhulu, ndiyapheka apha. Khawundincede wethu udlalise uVusi nje imizuzwana embalwa.
Oh, okay, okay, kulungile. Hey. Uyayithanda le lori, ndiyakubona nyani. Ubusazi phofu kuba le ndlu yethu yakhiwe ngezi zitena zithulwa yile lori. Mamela ke, yayisithi yakufika ilori izise izitena. Hey, kancinci kancinci lakhawuleza lonyuka udonga lwendlu. Kwaze kwalandela uphahla. Uyandiva ke nyani?
Ewe tata.
Amadoda okwenene ayasondelelana nabantwana babo ngokuthi bachithe ixesha elimnandi nabo. Abantwana abancinci bafunda amagama ngokumamela amabali. Ndondola ku-www.nalibali.org ufumane amabali abhalwe ngolwimi lwakho simahla. Nalibali, konke kuqala ngebali.